ndabasuhuje bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika kubadukurikira kuri radio zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro muri sanga kuri mikoro hano i Washington DC uyu munsi muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Turakomeza ibiganiro byacu ku mateka y'u Rwanda n'abanyarwanda. Nanone ni kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973, ibyayishamikiyeho, inkurikizi zayo n'amasomo twakuramo. Mu byo twakunze kubasaba kuzirikana kenshi mu biganiro byacu byashize nuko amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho. Nongere mbibutse ko kubahawe inshingano zo guhagararira abaturage no kubakorera, kubahembwa imishahara ituruka mu misoro y'abaturage urwego babarimo rwose, amateka azababaza byinshi. Namwe mbahe ikibazo, byakumvikana bite ko haba hari umukozi wa leta waba ukorera igihugu umukuriye akaba yamuha mu nshingano ze kwica urubozo cyangwa se kwambura ubuzima umuturage basangiye igihugu? Aha ibibazo bizaba byinshi kandi ibisubizo bizaba bike. Mwese ababuze ababo bishwe mu bihe bitandukanye turabahojeje. Dukomeze ikiganiro cyacu uyu munsi na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza, akomeze adufashe gushakisha ukuri kw'ayo mateka. Venuste, mikro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi turagiharira mwebwe mwese mudasiba ikiganiro na kimwe kuva ijwi rya Amerika ryatangira gucukumbura amateka yaranze u Rwanda mbere na nyuma ya kudeta muri 73. Tubibutse ko yari kudeta yakuyeho ubutegetsi bwa Gerigori Kayibanda bugasimburwa n'ubwa Juvenal Habyarimana. Nyuma y'ikiganiro cyo ku cyumweru gishize twari twatumiyemo François Bourassa, umwe mu bari bagize itsinda ry'abantu batatu bakoraga nketi ku banyapolitiki bafashwe nyuma ya kudeta bashakirwa ibyaha. Mwatwandikiye muri benshi mufite ibibazo mushaka kumubaza, hari benshi batemeranije n'ibyo Bourassa yadutangarije, bamwe muri mwe mwadusabye ijambo hano ku ijwi rya Amerika dusangira ijambo. Tubahe ikaze iyo mudusanze muri Isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Twongeye kubatumirira François Bourassa. Nibutse abumva ijwi rya Amerika ko kudeta yarayibaye mu Rwanda ku itariki ya 5 Nyakanga umwaka w'1973. François Bourassa wari ufite ipeti rya Lieutenant ari komiseri wungirije sous-commissaire, yashyizwe mu itsinda ryegeranije ibimenyetso bihamye icyaha abari bafashwe mu ijoro rya kudeta, na nyuma yaho benshi bari muri leta yari imaze guhirikwa. Abandi bari kumwe muri iryo tsinda ni ba Kapiteni David Mutabazi na Garikani Nyamwasa. Mu cyumweru gishize François Bourassa yari umutumire wacu, n'ubu yagarutse arasubiza ibibazo byanyu. Mwakira muri iki kiganiro muri Sanga ku nkurikizi za kudeta muri 73. Nabanje kumubaza uko yakiriye ikiganiro twagiranye mu cyumweru gishize.
Naracyumvirije insanga waragitanze uko twabivuganye. Ubwo rero ku giti cyanjye byaranshimishije. Hari n'abantu batandukanye bagiye banterefona cyane cyane hano muri Norvege. Kubera ko bose icyo bahuriragaho ari abagore n'abagabo, nuko ibya Apollinaire yavuze byabateye ubwoba kubera ko yabivuze mu magambo adasanzwe y'abantu b'Abanyarwanda. Bavuga kw'abantu umugabo yagiye gushahura abandi bagabo bishaho akabijugunya gutyo na gutyo, iyo mvugo yahahamuye abantu. Bakavuga batese turacyarimo abantu bashobora gukoresha imvugo nk'iyingiyi, kandi bavuga ko uwo muntu atabihagazeho, arazi n'iki uyu muntu arafite iyi n'inzigo ikomeye. Nyuma rero abantu batandukanye baza kumbwira ko bamaze kumva ikiganiro nagiranye na Venusti. Hari benshi ngo bicije bumva babuhotse, cyane cyane nk'abantu twari dusanzwe tuziranye dufatanya duterana inkunga mu bibazo byo mu buhungiro.
Ndumva ari ikintu cyiza yuko wagize abantu muganira bakakubwira uko bumvise ikiganiro. Hari n'abo mutashoboye kuganira bo bashatse kunyura ku ijwi ry'Amerika bakatubwira bati twumvise ikiganiro burasa mwagiranye, ariko turashaka yuko mbere yuko mukomeza mwazamutubariza ibibazo twibaza. Nicyo nshaka ko dukora muri iminota mikeya ufite kugira ngo ngende mwumbabarize ibyo bibazo bibaza, nawe ugende ubasubiza niba ntacyo bigutwaye.
Oya, ntacyo bintwaye rwose kuganira.
Urakoze cyane Bwana Burasa kuba wongeye kuba uri hano ku ijwi rya Amerika. Ikibazo cya mbere ndi buguhe ni cy'umuntu wabaye umusirikare afite ipeti rya koloneli mwarabanye mu gisirikare. Yarambwiye ati nta kuntu umuntu w'umusirikare nka Burasa yavuga ko atazi ku gikongoro, kubera ko buri musirikare wese yagombaga kubazi prefetura zose n'ibigo bya gisirikare aho biri. Bishoboka gute? Ni kwa baza ati umumbarize ukuntu yavuga ko atazi ikigo cya gisirikare cyo ku gikongoro aho kiri.
Kuri icyo kibazo ndakigusubiza neza, kubera ko ninjiye mu gipolisi muri 67. Muri 69 nza kuba komiseri muri detashoma ya polisi nasiyonali ya Kigali. Ndagusobanurira kuko nabaye muri detashoma ya polisi nasiyonali hafi imyaka 3, nimurirwa muri biro centrale de criminologie. Muri 73 baza gukuraho polisi, ariko ya biro yakomeje ya gukora kubera ko ibyaha bitari byavuyeho. Bakuyeho polisi, ariko ibyaha birakomeza.
Burasa wari umuntu uri sukomiseri. Sukomiseri yagendaga u Rwanda rwose. Hari n'igihe yigeze kuboneka amabandi mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ryabonye amakuru kuri mu bantu bafataga ayo mabandi yayogozaga u Rwanda. Wari kujya mu yandi maprefetura ntugere ku gikongoro, nibyo abantu bibaza.
Mu by'ukuri organisation ya polisi n'igisirikari buri ofisi yagiraga kamiliteri cyangwa prefecture arimo akorera amakazi, niko mbizi ngende. Niba baguhaye imitasiyo kujya i Butare, wakoraga muri prefecture ya Butare ukazayivamo ariko baguhaye indi mitasiyo.
Ntabwo bibuza yuko ujya mu kazi ahantu.
Ikibazo turiho, reka tubwizanye ukuri.
Nicyo nshaka, tubwizanye ukuri rwose, kubera ko abantu baguteze ko babwiza ukuri. Nubabwira ko utazi ku gikongoro, bari bukomeze kwibaza ariko babeshye.
Gikongoro ko ntazi heho kamiliteri iri. Ntabwo nzi y'ibyumba aho iri. Ntabwo nzi y'ikibungo aho iri. Ibyo kandi ni presi.
Mu kiganiro cyacu cya 16 mwumvise uwitwa Eliam Myandagara wari ushinzwe ubwanditsi n'icungamutungo mu kigo cya gisirikare ku gikongoro muri 73. Yavuze ko yahabonye François Burasa ari kumwe na Capitaine David Mutabazi. Yavugaga ko bahageze baje kubaza Capitaine Dominique Niyoyita wafashwe ataratangira akazi gashya ko gucunga umutekano wa Perezida Gregory Kayibanda. Amaze kumva Burasa avuga ko aho ikigo cya gisirikare cya gikongoro giherereye atahazi, yaraduhamagaye aduha ubutumwa bukurikira.
Aho ku gikongoro hari hari camp policier ari yaje ndukamo kamiliteri muri 73. Akantu ko umuntu wari officier muri police atarazaho ikindi kigo cya gipolisi cyari kiri, bikaba bikubiteho ko icyo kigo cya gipolisi cyahoze kiyoborwa nahageze kiyoborwa na mugenzi we Nkizinkiko Denis wahoze ari komiseri muri polisi mugenzi we, ari nawe wasimbuwe na Nzabarirwa Idefonse. Kandi yivugiye ko Nzabarirwa Idefonse biganye, nta nubwo yahakana ko ataziranye cyangwa atiganye na Nkizinkiko Denis, bakoranye mu gipolisi bombi ari ba ofisiye. Biri kuvuga ko atarazi ku gikongoro bikaba bintangaza.
Eliam Myandagara wari mu kigo cya gisirikare ku gikongoro mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu. Turi kumwe na François Burasa usubiza ibibazo by'inshuti z'Ijwi ry'Amerika. Tugiye gutumikira abatwandikiye, reka mpere ku butumwa bwa Asteri niyo yita, umupfakazi wa Dominique niyo yita. Aravuga ati, aravuga ko atazi David Mutabazi kandi ari wiwabo. Ati muri biriya bihe famiye yabaga ifite umusirikare mukuru cyangwa umwana mu mashuri makuru yaramenyekanaga, abantu bumvaga ari nk'ishema. Akavuga ati nubwo bwose baba badakomoka muri komini imwe ariko bakomoka mu makomine ahana imbibi, nta kuntu bombi baba bataziranye.
Kuri icyo kibazo ntabwo nari nziranye na Mutabazi, kuba niyo twari kuba duturanye muri komini imwe, ndetse ko tutari duturanye muri komini imwe kuko ubwo bari bufite amakomine menshi, ntabwo twarabo muri generasiyo imwe. Niba umuntu atuye Inyamyumba undi agatura kuri Mutura, batarabaye muri generasiyo imwe mu mashuri cyangwa se ngo bagire ahandi bahuriye, ntabwo bamenyanaga. Ibyo rero uwavuga ko uwatanga ayo mateori yo kumenyana yaba ari ukwibeshya.
Urashaka kuvugana n'ubu ngubu yuko David Mutabazi mwakuranye mwari muri komisiyo d'enquete imwe, David Mutabazi wari mu kigo gishinzwe kubaka ibigo bya gisirikare ari Kanombe, mugahurira muri komisiyo d'enquete, ko mutari muziranye?
Ibyo nakubwiye nuko bimeze, ntabwo twari tuziranye. Twari tuziranye mbere, nakubwira nti uyu muntu twari tuziranye swati muri ekore ibunaka cyangwa se mu kazi ibunaka. Ibyo navuze ko uko twari batatu muri komisiyo d'enquete, ntabwo twari tuziranye, twahuriye muri ako kazi.
Dufatire kuri icyo kibazo cya Madame Niyoyita. Muribuka ko François Burasa yavugiye mu ruhame ko atigeze agera mu kigo cya gisirikare ku Gikongoro, ko atigeze agera mu biro bya komanda iri defense Nzabarirwa, ko atigeze ahati ibibazo Capitaine Dominique Niyoyita, ko atashoboraga gukorera iyicarubozo umuntu ataza atabonye. Birumvikana ni ukuri kwe. Ijwi rya Amerika yakomeje gushakisha abantu baba barahabonye François Burasa, dushingiye ku buhamya twagiye tubona ugendanije byaba byarabaye ahagana mu kwezi kwa gatanu muri 1974. Umusirikare wabaga mu kigo cya Gikongoro ahamya ko François Burasa yaba yarahaje, yitwa Germain Karangwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1973 yari mu kigo cy'abapolisi cya Muhima, aho yabanye na François Burasa baraziranye. Atuye mu mujyi wa Muhanga, ni Gitarama ya kera. Yari solda, ni ukuvuga umusirikare udafite ipeti. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1973 ahamya ko Kapiteni Niyoyita ndetse n'abandi banyapolitiki bari bafungiye ku Gikongoro. Atangira atubwira uko Kapiteni Niyoyita yahageze. Ni bande wabonye muri gereza ya Gikongoro? Hanyuma se ni ryari wigeze ubona Burasa aza kubaza niyo yita ku Gikongoro? Warabyiboneye ni ryari bwa nyuma wabonye Kapiteni Niyoyita?
Baje mu masaha 2:30 baraza kuri gereza
Urakoze cyane ndagushimiye Germain Karangwa kubwa kakanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva Ijwi rya Amerika. Umwana wa Kapiteni Gadikani Nyamwasa yahamagaye Ijwi rya Amerika dusaba kuzamubariza ikibazo wowe Burasa François. Umwana w'umukobwa aragira ati mbese ko wakuranaga na data akagenda akabura, wavuga gute ko utigeze na rimwe umenya aho yagiye, kandi mwarakuranaga waranavuze ko ari wowe wategekaga ako kanama?
Garikani niyo wategekaga ako kanama. Garikani dukorana yakomeje kuba jede wa eta major. Jede wa eta major ni umuntu ukomeye mu biro bya eta major ushinzwe ransenyuma militaire. Twagiraga gutya nka vers la fin de la semaine, icyumweru kirangira akatubwira ko agiye ku kazi Kigali, haba mu cyumweru hagati cyangwa se icyumweru kirangira, akaduha ibyo dusigara dukora. Akagenda yamara nk'iminsi ibiri akagaruka. Nibyo twari tumenyereye. Nyuma rero yaje kugenda arenza ya minsi ibiri. Undi wari umukurikiye ajya muri kamiriteri kubaza aho Nyamwasa aherereye.
Ushaka kuvuga Mutabazi?
Mutabazi. Ariko tumaze kubivugana kubera ko akazi ka batatu buryo ukuyemo umuntu umwe, ababiri baravunika, kandi noneho yaragiye ari shefu wacu. Icyo bamushubije abo yavuganye nabo baramubwiye ngo nitube dukora akazi kugeza naza tuzakomeza.
Abo yavuganye nabo ni bande?
We yagiye agiye gutelefona muri ministeri, kuko twebwe twaratashe muri ministeri.
Ministeri y'ingabo z'igihugu.
Nibuka rero niba yaratelefonye muri ministeri cyangwa muri eta major. Ibyo ari byo byose reponse yanzaniye niyo ngiyo, uretse ko bogeretse yeho ko prokireri azaza kutureba tukavuga n'icyo kibazo. Nyuma yaho atubwira ko nta wundi muntu afite ari media wo kunganira, kandi kwa kazi aho kageze kandi hafi kurangira, ko rero twakomeza kw'ibyo tuzakenera bindi tuzaba turi kumwe.
None se prokireri Kavaruganda yigeze ababwira aho Nyamwasa ari?
Oya, we aza kutureba, yaje kutureba ntako shefu wacu ntabwo yarazanywe na Nyamwasa.
Ariko hari ikintu ntumva, mwebwe muri ako kanama kari gashinzwe kubaza abanyapolitiki, muravuga yuko Nyamwasa wari ugakuriye yavuyemo aragenda Kigali arabura, yarashinzwe ransenyuma militaire muri eta major aragenda arabura ntiyagaruka. Hano ku Ijwi rya Amerika twabajije uwari wungirije chef d'etat major ariwe colonel Laurent Serubuga, tumubazaho Nyamwasa yagiye uko yabuze, atubwira ko nawe yagiye mu kazi akamubura akamara ibyumweru atamubona, akaza kubaza akabaza perezida wa Repubulika ngo maze iminsi ntabona G2. Ibyo bintu ni ibiki ko chef d'etat major adjoint ukorana n'umuntu ushinzwe ransenyuma ushinzwe iperereza mu biro bye amara ibyumweru bibiri atamubona, akajya kubaza perezida wa Repubulika ngo namubwire aho uwakoresha yagiye? Nawe urambwira ko utazi aho yagiye kandi ari wabakoreshaga, uwo muntu yaburiye hehe? Yaburiye hagati yanyu uko muri batatu, ni umuntu ubwira aho ari?
Kuri icyo kibazo nta gisubizo mfite. Kuko mubyerekeye uko abasirikare bakoraga ara organize nta gisubizo nanabone nta kikubonera gute se ko njewe nari mu kazi bashinze aho ngaho dukora kete umuntu agenda ajya muri mission ze z'akazi zisanzwe ari na shefu agenda akagaruka ntabwo yagiye rimwe cyangwa se ngo agende kabiri
okay
ubwo rero kuvuga ko ingo yabuze ntabwo kuri njye yigeze abura kubera ko yari yagiye mu kazi ke
ntabwo yigeze umenya ko yafunzwe
no nakubwiye ko ibintu nabimenye muri mirongo inani na gatanu informasiyo zose zirekeranye n'abo bantu twabajije nyamasa wendi twamubajije kuko sinigeze namenya ko afunzwe yewe ni Mutabazi yigeze amenya icyo kintu dukorana na Mutabazi ntabwo yigeze ntitwigeze tukivugana ntitwigeze tukigarukaho kubera ko twakomeje akazi jusqu'à la fin uko batubwiye
Washington ijwi rya Amerika
nubwo bwose amakuru menshi atangwa n'abantu banyuranye ahamya ko kugisenya ariho haba harakorewe ibazwa rikomeye muri anketi yo gushaka ibimenyetso bihamye icyaha abari bafashwe nyuma ya kudeta François Burasa ahamya ko nta wahutajwe muribuka ubutumwa bw'umuforomokazi waba warondoye abahafungiye batagira kivurira muribuka Sergent Major Ngirumpatse wirukanwe mu gisirikare azira ko yaba yarababonye bashonje akabagaburira kugira ngo impaka zishire twasubiye muri leta ya Colorado muri leta zunze ubumwe za Amerika niho uwitwa Anthony Muganga atuye yarokotse yica rubozo ryakorewe abandi yafungiwe ku Gisenyi ahamya ko yabonye François Burasa akavuga n'icyazi ku byaba byarokorewe imfungwa
Burasa ku Gisenyi narahamubonye yagendaga mu modoka y'ivatiri ari kumwe na kapiteni Mutabazi n'umusirikari ufite imbunda wabaga yicaye inyuma noneho bakaza gukoresha interrogatoire aho ku Gisenyi ariko interrogatoire nyinshi zakorwaga ninjoro nko mu masaha tatu saa yine nibwo interrogatoire nyinshi zakozwe ninjoro abo babazaga bari abantu baturutiraga barabafataga bakabazirika ama inuza insinga z'amashanyarazi bamara kushika bazirika insinga z'amashanyarazi bakanyuza bakabanyuza nyine ku mashanyarazi ku buryo bararaga bagonga twumva rwose twe twabaga turi mu dukasho twe twegereye aho ngaho ntange nayo kukasho nayo ndi mu karike yegereye aho ngaho bakoreshaga interrogatoire nyiga numva nyine abantu bagongera cyane tuvuye ku Gisenyi batujyanye mu Ruhengeri twashoboye kuvugana turi mu makasho yo mu Ruhengeri uwo rewe wese yatubwira ko nyine amaboko yose yabaga afite inkovu y'ayo mashanyarazi babaga babanyujijeho kandi abantu baragongeraga cyane ariko numvaga Burasa nk'aho atabizi kandi aribo babikoreshaga
noneho reka nkwibarize ko nawe wari imfungwa Burasa yigeze akubaza Burasa yigeze agushyira ku ngoyi
ntabwo navuga ngo ngiye ntiyanshyize ku ngoyi kuko nta bibazo byinshi igihe banambajije ku buryo rero ngiye ntabwo natinzemo kandi igihe banjyanye ari ku manywa ariko tugeze mu Ruhengeri abo twari kumwe mu Ruhengeri tuvanye Gisenyi bose nyine bari bafite inkovu ku maboko z'iyo migozi babazirikaga banyuze ku mashanyarazi nyine si bose bari bafite inkovu
ntawe niki bakuregaga niki bakubajije
ikintu batubazaga babazaga n'uwo yarabonye ya dokuma nigeze kukubwira ubushize yitwa SOS Alerte Mon General bakakubaza ko wayibonye bakakubaza yuko ibirimo waba ubizi nicyo ngicyo batubazaga cyane
Burasa uretse aho ngaho ku Gisenyi wigeze umubona mu Ruhengeri yigeze aza muri gereza
ntabwo yigeze haza
Anthony Muganga uri muri leta ya Colorado mbibutse ko yafungiwe ku Gisenyi nyuma ya kudeta muri 1973 kandi tukaba twahinduye ijwi rye kubera impamvu z'umutekano nabajije François Burasa niba ibyo Anthony Muganga avuga by'abantu bararaga baboroga niba nawe ayo majwi yarayumvise
abo bantu ntabwo nabumva kuko nasobanuye ko impamvu twagiye gukorera ku Gisenyi ntidukorere mu Ruhengeri ari ikibazo cy'umutekano waho twagombaga gukorera kubera amazu. Aho twakoreye rero kuri komisariya de polisi ya kera ku Gisenyi hari imbere ya Hotel Beau Séjour, ni ku muhanda munini wagendaga aho ngaho uva nko muri Burarirwa ugana kuri Goma.
Ndaharuzi
ni ahantu hagendwaga cyane, ari amamodoka, ari abantu, ari abajya kuri plage, ari abigendera mu mahoteli ku muhanda nyabagendwa. Komisariya de polisi uko yari iteye n'iy'ababirigi basize nta nguni zindi zabagamo, wenda ngo babe barateganyije ahantu kwikira urubozo. Akazi twagakoraga ku manywa mu masaha abanyururu basohoka muri prison bakaza tukababaza bagasubirayo mu masaha yabo. Twebwe ku mugoroba tugakora sekretariya.
Ninjoro mwakoraga sekretariya?
Ku mugoroba, ntabwo twakoraga nijoro.
None se iryo joro abantu baburugaga bavuzaga induru nijoro babaga bakubitwa nande?
None uragira ngo mbareme mbakure hehe bataraba bitarabayeho?
Noneho reka nanjye nkubaze ibyo wabonye. Wowe mu gitondo wajyaga kubabaza, wasangaga nta bikomere bafite, wasangaga bameze neza, ukababaza ubona ari abantu bagusubiza nta mususu?
Nababwiye tekinike twakoresheje iyo guha umuntu ibibazo tukamuha ibikoresho impapuro n'amakaramu akabisubiza, yarangiza kubisubiza tukazabishyira ku mashini tukongera tukabisubiramo turi kumwe, tukazasinya proces verbal definitif turi kumwe na nyir'ubwite. Abo bantu ko bavuye bazaga bakatugeraho niko basubiragayo,
babaga ari abantu bameze neza.
Kandi narakubwiye ko tugera mu Ruhengeri uko twabasanze bameze, twaragombye gusubira i Kigali kugira ngo tuvuge uko abantu bameze, tutashobora gukoreye kubaza abantu barwaye. Nta muntu wabitubwiye, ni komite ya ntuzi gukora nkete ku mutima nama wayo, nuko byagenze tugenda gutanga raporo. Abantu babazanira imiti, bameliora, babazanira ibiribwa, babazanira ibiryamirwa, babaha na muganga. Ibyo bintu tubikora urumva hari undi muntu waje kubidutegeka?
Ibyo ndabigushimiye, ariko reka mpite nguha ikibazo cyabajijwe n'abariya bana bapfushije abantu bacyoherereje mu bibazo bohereje. Hamwe baravuga bati abantu 18 mwasanze mu Ruhengeri ari intere, baziraga gusa imbeho n'ihungabana cyangwa se bari barakorewe ibikorwa by'iyicarubozo?
Nta bikorwa by'iyicarubozo bari bakorewe twebwe uko twabasanze.
None ko bari intere, umuntu w'intere ni uko batarjyaga?
Narabisobanuye bihagije. Mbabwira ko mu Ruhengeri harakonje, nicyo cya mbere. Ikindi, muri prison harimo amasima, imbeho no kwisima. Abantu baba bazi uko mu nzu itarimo shofaje ukuntu haba hakonje.
Ariko se gufunga abantu ukaba ntubaha icyo kuryamaho bakaryama ku isima, ibyo ntabwo ari icarubozo?
Nakubwiye ko ibiryamirwa bitari bihagije, niko kandi za prison zo mu Rwanda z'icyo gihe byari bimeze. Tujya gutabariza abantu kandi leta y'icyo gihe irabatabara, kuko n'uwo batabaye yari ministre w'ubucamanza wa mbere Bonaventure. Twebwe rero tumaze kubatabariza twagarutse Kigali turahahama, kugeza igihe batubwiye bati noneho nimugende murebe ko mushobora gukorana nabo. Tugezeyo dusanga abantu barakize, ibyo kurya byarabonetse. Ngo icyo gihe tubajije batubwira ko batoye bije babaha n'umuganga Dr Cyprien wari mu Ruhengeri. Noneho rero urumva ko abantu babo herezaga kugisenye tukabinteroja muri prison yo kugisenye twamara kubinteroja twebwe ntabwo twongeraga kubonana na hazaga abandi bashaje tukabakorera interrogatoire muri acid system nakubwiye byarangira bakagenda hakaza abandi kugeza tubarangije cyo nabonye babantu twatabarije bari en bonne forme
mukanye uvuze yuko mwabantu mwababarije mu ruhengeri abandi mukababariza kugisenyi muba mwabarije mu ruhengeri wavuzemo uriya wahoze ari ministre w'ububanyi n'amahanga Augustine Munyaneza mwabarije muri Muhabura
president Gregory Kayibanda Aminadab Kanani wari president w'urukiko rw'ubujurire mu ruhengeri na Auguste Munyaneza wari ministre w'ububanyi n'amahanga nubwo bwose ayo makuru avuga kubabajwe muri hoteli Muhabura yemezwa n'abantu benshi hari umwe uvuga ko yabonye burasa kugisenyi abaza ministre Munyaneza byaba byarabereye muri hoteli Palm Beach nyirayo Andre Singaye ubu aba mu Faransa arabihamya n'ukuri kwe
yewe naraje ni modoka nje muri hoteli yanje hari masasita yuzuye ngeze muri hoteli mbona umugore ndazi w'inzobe yicaye muri bar mbaza bakoze nduri ya mugore nduwande ngo umugabo we ngo yajanye ngo bari mu ishambure ejuru muri etage ngo bari mu ishambure nimesi ni bandi ngo ni umuntu witwa Burasa n'uwitwa Mutabazi n'uwitwa Munyarukiko ngo bari ngo sinze byari gukora n'umugabo uriya mugore
bari muri ishambure kangahe muri iyo hoteli yawe
bambwiye ko bari muri ishambure seti bo none hundi ndagenda njya muri resitora njya gukora ibyo nagomba gukora ngiye kubona na Burasa nabo ngabo nabo bagenzi yo barasohotse basaka imodoka bagiye uhari wo kurekerera jina ubwo hari sasita bagiye ubwo uwo mugabo mugufiya mba ndamubonye asohoka bari kumubwira ngo baragiye ngo bagiye kuba ngo bari gutembera gatoya ngo nabo baragiye ngo baragaruka ku masaha munani noneho mbona uwo mugabo ministre nari muzi n'uwo mugore we mbona bari barasohotse bagiye gutembera kuri plage ngoma muri hoteli mbona bari kuzunguruka kuri plage ari harya ku musenyi birangije ndagenda sinongeye kubabona naragaruse barambwira ngo babajyane setu ndabwo nongeye kubabona
uwo mugoroba ntibaraye muri hoteli yawe
no ntibigeze baharara baramubajije gusa ndamuduharaye
bamuzanye ku gisenyi baje kumubaza ndavuga bamuzanye muri hoteli Palm Beach baje kumubaza cyangwa niho bamufatiye niho yari yaraye
no barahamuzanye ndabaje ndabwo yaharaye ukuna rimbari ndabona ko ndabaje gusuza ibitaka byose ameze muri hoteli ndabwigeza haraye barahamuzanye
hari undi munyapolitiki waba warahabarijwe uretse nyakwigendera Augustine Munyaneza
ndawundi muntu nongeye no kuhabona kuva icyo gihe ari bari aba bahungu bamubajije ari nawe ndabononge twabona kera kabaye nibwo nabonye uriya mugore agarutse n'abantu biwabo afata chambre 4 hanyuma bene babaza kumukura ngo no nyumva bari kuva ngo ndurare muri hotel papa yabarijwe bari kumwe n'abana bagenda bajya kuri muri meredi bari kumwe n'abantu b'inshuti hari n'abazungu bari kumwe nawe
François Burasa uyu munsi wamukwereka wamumenya isura ye yakwibutse isura abonye icyo gihe abaza Munyaneza wamwibuka ni ukuvuga ko udashobora kumwibeshya aho waramubonye koko
uretse no kumumenya nubwo yavuga inyuma y'urugo namenya ko ari Burasa ukuvu
Andre Singaye ndagushimiye cyane kubw'ubuhamya uhaye Ijwi rya Amerika
Washington Ijwi rya Amerika
Bwana François Burasa nanubu uracyatsimbaraye urahamya kutigeze ugera ku gisenyi ngo uhahure na ministre Augustine Munyaneza ari kumwe n'umugore we ngo muhati ibibazo mu rwego rwa nketi wakoraga
yewe nakubwiye ko Ilansi ministre des affaires étrangères yabajijwe na procureur Kabarugana. Icyo ngicyo ni cyo ngicyo nzi. Kubera ko hari urugero bari baragabanijemo uretse babandi bafashwe mu ma mwijoro ryinyi ryuwa kane rishyirwa gatanu nyakanga bagiye bashyiramo amayefero y'uko abantu bari bameze mbere mu gihugu abago uretse abo ngabo nta bandi twongeye kubaza bo mu rwego rwo hejuru ni procureure wabibarizaga mu Ruhengeri rero hari uwo lancien ministre des affaires étrangères undi procureure yahabarije n'uwitwaga Kanani amuhuza naho rukomeye
urabivuze we
yavugaga ko kandi wari umukuriye mu byerekeye mu kuyobora imanza za kurudapere mu Rwanda kubera kurumva byari mu rwego rwa procureure kuri abo ba personalite rwari mu rwego rwe ibyo nzi ni ibyo
abandi bari muri urwo rwego rwo hejuru twanabisezeranije abumva ijwi rya Amerika ko tuzababwira uko abajije Kayibanda Kayibanda nawe yari mu rwego rwo hejuru mujya kumubariza irwerere muri komine Cyeru ongera utwibutse muri make ukuntu mwageze kwa Kayibanda uko mwamusanze muri make ya kugira ngo nkubaze ikibazo babajije hano mujyanye na Kavaruganda
ndagira ngo nsobanurire abatwumva ko njyewe ntabajije Kayibanda Kayibanda yari perezida de la republique yabajijwe na procureur naho rero yanjye si toujours le secrétariat twoye kujya tuvanga ibintu kuko iyo bavuze ngo nabajije Kayibanda nta kibazo nigeze mbaza Kayibanda ntacyo nari mfitanye nabo ubwo rero tumusanga aho ngaho ku rwerere twatanze hari abasirikare bamurinda nawe ahari afite inzu ye kuko aho ngaho hari hasanzwe izar ya rwerere hari abantu benshi b'abanyapolitike bahakoze notama nka l'ancien ministre de l'agriculture Nkezabera ubanza ngo yarahakoze kera noneho natwe twababonye aho ducumbika nabo basirikari nabonaga nabo bafite amahema n'ibindi byose n'ibikoresho n'amamodoka yari ahari aho rero twahamaze iminsi itatu procureure amubaza birangiye turagenda
iminsi itatu amubaza ejo bundi mu kiganiro hano ku ijwi rya Amerika uvugana na Bikorimana hari aho yavuze ko Perezida Kayibanda mwamukubitaga ndetse biranantangaza ndakubaza nti warubahutse ukubita Perezida wa Repubulika icyo kibazo wagitekerejeho na n'ubu ntabwo yigeza kwitwa Perezida Kayibanda
Bwana Venusti mbere yuko ngusubiza icyo kibazo naguhaye urugero ndagira ngo narwo abanyarwanda barumve bw'undi muntu w'umunyamakuru aracyariho ari hano muri Finland wigeze kunyandikaho ngo nakwise Kayibanda urushyi kandi uwo muntu ntitwigeze tubonana ntitwigeze tuvugana ngo yashakaga kunjya mu ishyaka ibyo bambwiye ni PSD ngo ndijyane ku Gisenyi kugira ngo menye icyo kintu nagiye gucaho umugore wanjye yakoreraga yari afite kiyosike mu mujyi nkahurira n'umutegarugori wundi wari uje kumureba wa Fosse Twagiramungu afite icyo kinyamakuru niba ari isibo ubanza ari isibo ati koko wakubise papurushi ntabwo ndetse madamu koko iki kintu nide wacyandikisha niba atari mwebwe ni membre de la famille ni bakayibanda wenda akaba yarigeze kubibaganirira aravuga toyada noneho icyo gihe umutegarugori wanjye niwe wasobanuye akubiswe n'inkuba nawe avuga ati se wa muntu koko yaravuze ngo agiye kukwandikaho ibintu bibi ngo uzaza kumureba aragenda yandika ibi bintu n'ubu ngubu umubajije yakubwira ko yabyanditse mu isibo kandi andenganije kandi nta n'ikintu nari navuganye nawe
ariko njyewe ikibazo nkubaza kiratomoye wa mugani wawe ikibazo nkubaza ntabwo kinyura ku ruhande wigeze umenya mu gihe Kayibanda mwamubazaga cyangwa se na nyuma mwarirangije wigeze umenya niba yarakubiswe wigeze ababwira ati n'ubu mumbaza hari abahungu bari hano bankubita Perezida Kayibanda yigeze ababwira icyo kintu cyuko akubitwa
Bwana Venusi ntawari gukubita Perezida Kayibanda yaba abasirikari bari bahari yaba procureur kava Rwanda yaba natwe twaduherekeje procureur ntawari gukubita Kayibanda n'ibintu abantu batekereza hari kubera ntabwo mbizi Kayibanda nubwo yari yavuye ku butegetsi yari akiri Kayibanda
umwe mu basirikare barindaga Kayibanda yirwerere Lieutenant Augustin Gatarayiha yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ari majoro yavuzwe hano ku ijwi rya Amerika atangwaho umugabo wabonye Perezida Kayibanda kubitwa n'abari bashinzwe kumurinda twaramushatse atubwira ko yari yaradutumyeho yizera kuzavugana n'ijwi rya Amerika
naba nagira ngo mbere yuko tugira icyo tuvugana nagira ngo shime cyane umuntu witwa Kapiteni Bikorima kugiye rwose ntakubeshye kuva numvise naratangiye kumva biriya biganiro byanyu kandi byiza cyane kandi bishaka kugeza abantu ku bintu bikomeye nifuje kugira ngo ngire icyo navugana namwe ariko nabona nta buryo nabona bwo kuba nabageraho nabahamagara gute nabigenza gute ariko numvise bikora imana abivuze nshakisha uburyo bwose bwatuma nshobora kugera kuri mwe kugira ngo tuvugane
biradushimishije cyane kuba rwose mwarifuje kuvugana n'ijwi rya Amerika nzi ko hari n'abantu benshi bandi bameze nk'amwe bifuza kuduhamagara baduhamagara kugira ngo badufashe kubaka amateka nimusubirane ijambo ndabashimiye cyane Majoro Gatarayiha
ndishimye no kugira ngo tuvugane kandi reka none nkubwire icyo mwari mumbajije nibabwire ku mugaragaro ngeze rwerere nasanzeyo ubwo hari nko mu mpera z'ukwezi kwa munani 2023 ngeze rwerere mpasanga umusaza Perezida wa Repubulika Kayibanda bose barambwira bati usaga twarambwira ati uyu uzamurinde uzamurinde kwibwa gutwara kumutwara umurinde kutoroka umurinde kutandi utubwira ikibazo afite nabanye nawe nk'igihe cy'icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ntamubona ko yifungiranaga mu nzu rwose ntabwo yasohokaga ariko umudamu we naramubonaga none igihe kigeze nka nyuma y'ibyumweru nka bibiri sinzi ukuntu rwose nakomeje n'insista mbwira umudamu ariko rwose wamubwiye agasohoka tukabonana tukaganira nigewe nakubeshye kandi rwose ndakubwiza ukuri wamusohoye mu nzu bwa mbere mujyana hanze ku zuba ariko yamaze nk'iminota nibura nk'ibiri turi kumwe hanze ikintu cyakurikiyeho rero narinjiye mu nzu nagarara muri salo n'umudamu we turi kumwe Kayibanda turamubona arambaza ngo ariko wowe kubera iki utankubita nakubeshye Venusi numvise nkubiswe n'ikintu kitarabaho numva ndumiwe numva mbuze yonja kuko byonyine njye nabonaga kubana na Perezida wa Repubulika ku bwanjye byari ishema rikomeye cyane kubona ari jyewe uri kumwe nawe umuntu nubahaga umuntu wari perezida wari umaze kundahiza nkabona turi kumwe nkabona ry'umucunga numvaga agiye ahubwo ari nk'ishema rikomeye cyane kuba ndi kumwe na Perezida wa Repubulika kandi ry'umushinzi numvaga ari ibintu bikomeye ariko ambwiye iryo jambo nayo nabuze yonja mbura icyo mvuga mbura icyo nkora
none abo bamugukubitanaga n'ibandi rero
njyewe icyo nkubwiye cyo yarambwiye kuki wowe utankubita ntabwo nigeze na rimwe ngira reaction yo kumubaza ngo ubundi wakubiswe nande ubundi se kuki nagomba kugukubita nagukubitira iki nagukubita kubera iki bibaza ese buriya koko hari abantu bamukubise nge numvise gusa ari ibintu bindangaje birambabaza
Major Augustin Gatarayiha turagushimye cyane mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika turi kumwe na François Burasa usubiza ibibazo byanyu bwana François Burasa Major Gatarayiha arinda Perezida Kayibanda wigeze ubimenya
muri iyo minsi itatu twahamaze hari abasirikari kugira ngo niwe cyabari bo ntabwo nibuka personnellement wari wahategekaga icyo gihe kuko ndumva barasimburanwaga ntabwo nibuka uwariwe ariko hari abasirikari kamembe hari bari barenze peloto ntabwo hari umwe ntabwo hari babiri
Majoro Gatarayiha urebye poromosiyo ye na poromosiyo yawe ntabwo umuzi nawe
Gatarayiha ndamuzi ariko ntabwo nakubwira ngo niwe muri promosi yini
icyo kintu ntabwo mwigeze mukimenya mu gihe mwakoraga nkete mumubaza
ntabyo numvise yigeze abwira procureur
na nyuma yaho mu buzima bwawe uri umupolisi ndetse n'igihe uri umusirikare ndetse n'igihe uviriye mu gisirikare uretse uwo munyamakuru wisi buvuga ntiwigeze wongera kumva abantu bavuga ko Perezida Kayibanda yakubiswe
kugeza ubu uretse bikora imana kuri Voix de l'Amérique ni mwebwe mwabimbajije ni mwebwe nabyumvanye undi nabyumvanye ni uwo mujournaliste wo ku isibo abinyandika ntabwo namubonye ngo mubaze impamvu yabyo kandi impamvu yabyo nayikubwiye ngo yashakaga ko nza kumushaka bakanshira mu ishaka nibyo nzi gusa
hano hari umuhungu wa Bizindori watwandikiye agira ngo tuzamubarize ikibazo nagira ngo nkubaze Bizindori uramuzi mbere yuko afungwa uramuzi na nyuma yaho Bizindori mwari muziranye
ntabwo twari tuziranye ariko nari muzi gato uva mu gihe kigufiya Bizindori dusana n'abaturanye kubera ko maze kurongora muri 72 turi muri polisi ntuye ku Kacyiru umugore wanjye atwite inda ya mbere aza kugira maleze ndi nsaba ko nimukira mu mujyi hafi yo kwa muganga aho hantu natuye muri iyo karitsiye famiye ye kwa Bizindori niho yari ituye
mwari muturanye
twari duturanye ndetse twigeze kujyayo twigeze kujyayo badutumiye hari ikigage ni nabwo bwa mbere ndonko namenyanye na Bizindori kuko aho ngaho twari dutumbye makugeranyije hari aho Banki Nasiyonali nshya iri ni kuri ako gahanda ni kuri uwo muhanda iruhande rwanjye hari hatuye Colonel Rusatira icyo gihe ari Directeur de Cabinet muri Ministère de la Garde Nationale de la Police nanjye nkurikiyeho iruhande hakaba agahanda kajyaga kwa Bizindori nuko nguko muzi
urakoze cyane kuvuga yuko mwari muziranye kubera ko umuhungu we watwandikiwe wandikijwe rya Amerika ariwe Albert Bizindori avuga ko kuva ari umwana yarakuzi ko yakiniye mu busitani bwawe ko nawe umuzi ko yakubonye ari wowe ari n'umudamu wawe musangira n'ababyeyi be nk'uko bivuga ndetse akavuga ko igihe cyose yumvise izina ryawe nyuma ya kudeta ryabaga rifite icyo rimubwira akavuga ko atashoboraga kukwibagirwa cyangwa se ngo yibagirwe ibyo yakumviseho akavuga ko wowe utari nka mutabazi kutari nka nzabarirwa kubera ko iyo babavuze agomba kubanza kumva abo bantu bari bokura ko atarabazi noneho rero aravuga ko nyuma ya kudeta ati si rimwe si kabiri izina ryawe burasa ati nagiye ndyumva kenshi mu biganiro ati igihe cyose kandi ryabaga rifitanye isano n'amarira n'imiborogo ibyo n'umuhungu wa Bizindori ubyandika uramwumvise ibyo avuga musubize
ariko na Bwana Venus nashaka kumenya ayo makuru y'icaruzo yabyumviragahe
aravuga ko muri 73 ibiro byo ku Gisenyi byategekwaga n'umugabo wa Nyirasenge nawe wabikoragamo nk'umuforomokazi ati umunsi ku wundi ari inshuti n'abashinyaguzi ibyo ngibyo ni Bizindori byandika bamugezagaho uko musaza we ameze nawe yabona kanya ayo makuru akageza kuri muramukazi we ati hari nanone abasirikare babiri bo mu muryango wanjye mugari umwe aracyariho bari mu kazi ku Gisenyi icyo gihe muri 74-75 uwo ni Bizindori ubivuga aravuga ati ajida mutimura urambira nibo muzi ukomoka mu cyahoze ari komine Buringa yarafunguwe ati yihutiye gusura mukecuru ubwo ni nyirakuru wa Bizindori hafunguwe nanone muri icyo gihe Anne Marie Nikuze uyu niwe mukobwa wa kabiri bafunganywe na Nyenshi Kabarenzi uyu Anne Marie Nikuze yaje gufungurwa n'ugatakiriho ubu ni nyakwigendera Anne Marie Nikuze uwo muri Masango atabo bose baje bavuga burasa nibyo akorera imfungwa muri za interrogatoire. Abo ngabo ari Anne Marie Nikuze. Uyu mukobwa ntiwigeze umubona, ntiwigeze umubaza.
Umva, nta mugore nibukamo. Ikindi rero precision naguha nuko twari ikipimwe y'abantu bashinzwe kubaza, kandi ni njyewe wari umutoya muri bo. Kuki ari njye bavuga abari bankuriye bakoraga iki?
Barakuvuga kubera ko bakubwiwe, ni wowe ukwiye kuvuga w'icyo wakoze utitakanya abandi.
Oya, ntabwo nitakana abandi. Yewe babwiye ko nari membre wa komite d'enquête. Nakoraga sekretariya. None si sekretariya irakubita? Wakora sekretariya ukajya no mu byo gukubita? Ako kazi wagakombina gute?
Nari ngiye kurangiza ubutumwa bwa Bizindoro. Ikibazo abaza ni nk'ubutumwa, kubera ko arakwibutsa ibyo nawe wari uzi kora kwa rubajije ukuntu yabimenye. Yakubwiye abasirikare barimo uriya Juda Mutimura wagombye kuba umuzi. Yakubwiye uriya mukobwa Anne Marie Nikuze genda muzi nawe wagombye kuba umuzi kubera ko avuga ko wamubajije. None arangiza avuga ati nta n'umwe wigeze atubwira icyo yababazaga. Batubwiraga inkoni ze, inyundo, insinga z'amashanyarazi zari zarabatonyoye amaboko n'amaguru. Ati ngibyo ibintu ndakuranye, nibyo nakuze nzi. Uwo muhungu wabizindoro arakumva, nawe uvuze ko umuzi. Ndagira ngo umusubize ubivanye ku mutima. Ni bya bindi dushaka yuko Abanyarwanda bazabwirana ukuri kintu ufite ukibabwire.
Njyewe icyo nasubiza uwo Bizindoro, maze gusobanura ukuntu naturanye n'iwabo. Ntabwo twaturanye igihe kirekire. Ndumva ari muri 72. Irindwi na kabiri gipande ni 73. Ubwo nyuma ya kudeta narahimutse. Mu by'ukuri ise naramubonye muri za interrogatoire. Abo bantu twabajije, twari dushinzwe kubaza, twabatabarije kuva mu Ruhengeri. Ntabwo twabaretse ngo babe uko bari bamesi. Temwe rero uhari wundi ni Dr. Cyprian wabitagaho icyo gihe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Twari twijeje abumva Ijwi rya Amerika ko tuzabagezaho ubutumwa wajyanye, ubufashe, ubuhawe na Perezida Kayibanda, ukabushyira Perezida Habyarimana. Watwibutsa ubwo butumwa uko Kayibanda yabuguhaye n'uko wabujyanye i Kigali?
Tugeze ku rwerere muri za tumaze kwitegura, prokireri yagiye kubaza Perezida Kayibanda. Ariko mbere kuko bari baziranye babanza kuganira, amubwira ikimuzanye. Perezida Kayibanda amubaza ati Kavaruganda, ninde wakoze kudeta? Ushobora kumubwira? Undi aramubwira ati ni General Major Juvenal Habyarimana. Uko twabibonye, Perezida Kayibanda ntiyabyemeye. Baganiriye ibindi gatoya, ariko cya kibazo kigarukaho. Ndetse hacamo ibindi biganiro. Nyuma kigarutseho ubwa gatatu, prokureri aramubaza ati ariko Monsieur le Président, kuki utekereza ko ndiho nkubeshye? Icyo kibazo kije gatatu kivuga iki? Atekereza ka agahe gatoya, ariko avuga mu Gifaransa ati je m'attendais au pire.
Bishaka kuvuga icyo ubwo?
Njye nkubwira ibyo ngibyo umuntu yabyumva ku buryo butandukanye. Takomanderi, njyewe ndimo kukubwira nk'umuntu wabyumvise ndaho ngaho. Noneho Perezida nibwo amubwiye atese ushobora kumpa uyu musore nkamwitumira kuri General Habyarimana. Kavaruganda aratinda ariko aza kubimwemerera. Nibwo Perezida Kayibanda yambwiye ngo ngende i Kigali mubwirire General Habyarimana amuhe ka registrere kamwe muzo bari baherutse kugurira la sûreté nationale ngo nkamuzanire amwoherereza ubutumwa. Prokireri aramubwira ati genda. Ndagenda, fata umushoferi wanjye n'imodokari tujye i Kigali. nakoze uko shoboye kugira ngo communication igere kuri general yamugezeho koko sa services ya kureba iyo twa registre ba makamwe koko twari tukiri dushya kari gafunitse nsubiri dwerere ngashyikiriza president Kayibanda amaze kukabona abwira procureur kava Uganda ati mumpe umwanya turisohokera akora ibye arangije arabifunga arongera araduhamagara arambwira ati wa musore rero ntugahereze undi kandi unzanire icyemezo kwa kamugezeho naragiye ya communication ndayikora bampa n'icyemezo ndagaruka yego ntabwo ari umunsi umwe ndagaruka nkereka ko ubutumwa bwe nabushohoje n'ibyo
ubwo butumwa Perezida Kayibanda yoherereje Perezida Habyarimana mwigeze mumenya icyari gikubiyemo
twebwe twa yadusabye kumuha umwanya turasohoka kuko natwe twari dutenye inzu twari ducumbitsemo ubutumwa uko nabujyanye nuko nabutanze
ntabwo nta kindi yongeye kumva kuri ubwo butumwa
nari kucyumva urumva Perezida Kayibanda yahereje General Major Habyarimana ubutumwa nari kumva hehe Venusi
ikindi twijeje abumva ijwi rya Amerika niri yabaruwa wasanze kubera ko uri mu bantu bageze mu biro bya Kayibanda nagira ngo ngere wibutse abumva ijwi rya Amerika ibyari bikubiye muri iyo baruwa ya Kanani
ndagira ngo nisobanure gatoya ntabwo ari mu mutamenwa ni ibiro Perezida Kayibanda yari afite iwe mu rugo ntabwo ari ko fofo oya ni ibiro prive ibye uretse ngo kuko ari we wagiraga urufunguzo rwe n'umukozi w'umusekereteri wakoragamo ngo akaba akahakora amuhagarikiye yarangiza akongera agafunga ibiro bye iyo baruwa rero yanditswe na Kanani ntabwo ariyo yonyine harimo n'iz'abandi nuko yo yari ifite imvugo yayo idahuje n'iz'abandi n'izindi
tubwire
ngo mbe narafashe textuellement ngo byari bimeze byandi byanditse gutya ariko
tubwire ingingo z'ingenzi
Kanani yagiraga inama Perezida wa Repubulika ko akwiye gufata ibyemezo byabo yitaga ibirura uko na wabyumva gusomye iyo baruwa kandi byari bitomoye uwo Kanani yari mu gihugu mu karere k'ibirura ibirura bishobora kuzabarira abana akababwira ati nyakubaha Perezida ibi birura nutabifatira ibyemezo ingamba zihamye uzi neza ko tutazahungira i Burundi uzaba ariyo ntituzahungira Uganda uzaba ariyo ntituzahungira Congo uzaba ariyo ati hari umukuru w'ibyo birura we rwose wari ukwiye kumwambura amapeti yose wenda ukamusigira irya gaparari ati niba udashaka kumurekura ukamuha minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu arakomeza yamubwira uko yafatira ingamba ibirura bikomeye akarangiza amubwira ati nyakubahwa numara gusoma iyi baruwa uyice hatazagira abayigwaho mu magambo ncamake n'ibyo
François Burasha umutumire wacu w'ibanze muri iki kiganiro Inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi hamwe na Etienne Karekezi wa gihagarariye Nshimire François Burasa wemeye gufata umwanya agasubiza ibibazo byanyu Nshimire namwe mwatwunganiye mutanga ubuhamya namwe mwese mutanga umuganda wo kubaka amateka y'u Rwanda rubabereye mwese mbashimiye kuba mutega amatwi ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ngari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama